Aba.
Gala yambale,
Jagora wanzeru,
witi yonde mbalule,
Uri beach go,
mbalule zirire.
Aba nsazi.
Yatimoba, umarengesa kote usazipaye. Pitiriza, kuchira kuzibaya. Dati fwaka, imarengesa kote usavaive. Osareka, kuchira kuzibaya. Chiriko benda, kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzibaya. Chiriko benda, kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzibaya.
Ni maino na lepe mena paziro. Jelene ko wakumbati na piro. Fakono balwe fya sangu kiro. Zipele loko kwine fya wukama no mpele. Naka wala beta nshili no mdele. Ten shili ya chawama pokutele. Ten shili wata nyuku mwane kechipu wakuliaba. Mailonga inaya wakandile shikushita tu wakajoba kapose ponelova.
Beto kushala bele gede.
Kubantu koma banzanga bama nisula seba ni pasa kwatu seba mani mbera bama nishuruka so ni mafera chemkati sini magamba ni mafera chemkati panopene waniona nimenyana na depression
I know nifaniko masuka kutine nitandizike ni maesa kukamba kareza. Koma bama ni yanga mapenoti.
Bama kamba ni na foto.
Ndaba chaire ndine ni tandaula. Kulibebe mafuto yanga ya seke sana.
Chiriko benda kungara chakorwa mbale. Kuchira kuzipaya. Chiriko benda kungara chakorwa
Photoshop, oh, yeah, Mr. Magazine, Nyamata, Chire Waru, Managers Mwaba, Nyamata Alidora,
Safari,
Bongwe,
The Lion Music,
George Mwanza Mayor.